babagathi
ngizoshaya lapho ngene lesikhale sebenzisi wifi phela
asho
Shut up.